olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua lata nei i le whaa tau sanga talu ona pesia le lalolangi i le whaa mai tele le koviti se fulu male iwa. Ma le tele o nei tu a inga po variants na whanawhana umai ai. E eise isi tu a inga o le koviti se fulu male iwa e whaa ingo ina o le JN.1 variant. O loo pepesi nei i le lalolangi. Ma ua mōli ma wina le pēsia i o tangata inisi o vāenga o ausetalia nei. Na whaalia e le World Health Organization, o le JN.1 o se itu a inga po o se sub-variant, o le Omicron BA.2.8.6, ma o le ono se fulma le whāpasene o tangata pēsia i le COVID se fulma le iwa i Amerika, ua pēsia nei i le itu a inga po le variant le nei, le JN.1. O se vairusi ua maita wina le whaingo fia o na pepesi, pe o se vairusi e siliatu o na pepesi, e pe ona whamatala ina e Professor Adrian Esterman o le University of South Australia.
It's allowing JN.1 to better evade our immune system. So even if you've recently had COVID-19 or been vaccinated, it's made it much easier for JN.1 to infect you. And this is why we're seeing it now start to dominate around the world.
I au se talia nei, o le tolu se fulu pasene o tangata e pēsia i le COVID se fulu male iwa, ua whaamaonia le pēsia i le JN.1 subvariant. Ma ua iloa i Vitoria le vave ona pēsia i o le totele o tangata, olo o pēsia nei le COVID se fulu male iwa. I New South Wales e lata i le fase lau tangata, na tili matausia pe na tonga fitia i fale mai, ona ua pēsia i le JN.1 variant. Tolu se lau fitu se fulu male fitu tangata i Vitoria, na tonga fitia i fale mai, ona o le itu a inga lava le nei o le COVID se fulu male iwa, le JN.1. Ma ua mōli ma wina talu mai le masino o ki topo le tausanga na te nei, le to atele i le se tete o Queensland na PCI. Na saunoa Professor Esterman o le University of South Australia, e wina sili atu o na vave le pepesi o le JN.1, ai ua iloa e le te le se a afianga o le afianga o le māmā. Mai le vairusi. E le pei o le Delta variant, le ana sili atu o na mātu ia o na aunga, ai mai se lava i a afianga o le māmā. Pei tai, na whaalia fo'i e Professor Esterman, i aso e le imamā o te le atu, na whaalia ai nisi o suinga i a afianga o tangata, mai le JN.1 e au fiai i a afianga o le māmā.
But a couple of recent studies, only in the last few days, have shown that JN.1 does actually like to attack the lungs. Now, you might think, oh no, you know, it's Delta again. But they're not actually seeing a major increase in hospitalisation. So the real-world data shows that it doesn't appear to be more severe, but some lab data shows it could be.
Na saunoa Associate Professor Stuart Turville, Ole University of New South Wales. E se tau ona mata i tū le JN.1 variant, ona ua iloa i suasuenga i labs, ni winga o le vairusi e ese mai isi variant o le COVID se fulu male iwa, lea na muamua pēsia i le lalolangi, e pei o le Delta ma le Omicron.
We've got to be mindful that there's a lot of things we don't know about the virus, and this has changed in a manner where it is replicating in the lab. We're seeing it replicate in the lab very, very differently from any other variant that we've seen before.
Professor Stuart Turville, Ole University of New South Wales. Ai o ai tu ai ngā vaccines, po o tui pui pui, e ao ngai te te atuai i le JN.1. Na saunoa Professor Esterman, o vaccines na pāsia mawhao ngā ina talumaile masina o te sema, o le tausanga na te enei. E sili atu le aonga, na i loa vaccines, le ana wha aonga i le amatanga, o le wha ama i te le COVID se fulu mana iwa. na ia sa unua foi o le vaenga au pito silio na la matia o tangata i le ono se fulmele lima tausanga anga i ilunga le matutua.
These are the highest risk group. And even worse is that only about, I think, something in the order of 40% of aged care residents update their booster shot. These are our most vulnerable populations. So clearly there's a lot needs to be done to protect vulnerable people.
Professor Adrian Esterman, Ole University of South Australia. Ole fautuanga mai le atagi, le pulenga o vaila au tui pui pui au se talia nei, e te tau ona fai se tui fa au popo se booster, I le ta yono masina, mō tangata e ono se fulmele lima tausanga anga I lunga le mātutua. Ole reporti le nana fa amau popoina e Edwina Guinan, mō le SBS News.
Like, share, mafa'ali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.